Yeah, we keep on this.
Bend down and break your back. Pretty wife and talk you like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani.
Wengine ni daraja so makasi. Mama kiuno chako ulavo kizungusha kama kula. Namba yaki na kutamani sinabuji. Na wewe ushajua nia yangu, ndo maana unajishehua na makusudi.
Washa utadhani ni ngwae.
Mbona
sasa ni mbona ukatai? Si wawili tuna